Trees Entertainment DJ.
Skiza kuna mahaba, yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba, mpaka kufa, ya mekwisha. Inemo kiona hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema, bora ni mpende tu waloniza. Uchungu wakulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile, kumbu linikosha no. Uchungu wakulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile, kumbu linikosha no. Mwenzako mini likufa, nikasikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa, nalinitupa, nimefufuka, yeah. Mini likufa, nikasikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa, nimefufuka, yeah. Yeah.
Nipende sana mina taka wale Orsengo gumbu tunia cha wanune Tupendane yani mpaka wale Wanosubili tuwatane wachunde Acha wakai vikao wamalise waganga Yana wazinda ya kwa waone kama waganga oh, oh. Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga oh. Uone tasura za upaya Wana nitaka, miso taki na kutaka wetu Wakinifata, nakimbia na kufata wetu Asa ukitaka, minili amuwa wetu Ama nitoke darani, niseme I love you I love you I love you I love you
Je t'aime, te amo, te quiero Ya escrita ahí Honey, escribe dish la cupenda Crecí con que cuando no pone mpia Crecí con que cuando no pone mpia Mzuri bebe Quiera mara yo con bebe no nata Nata Apa bado na mwamba mungu wa mwisho ni wewe Wala nitaka, miso teki na kutaka wewe Wakini fata na kimbia mio na kutaka wewe Eka ukitaka, minilie utamua wewe Ata ukitaka tuke dharani nitangaze ya gomba
Hey baby I told this This is me and you. You know I love you, right? So you have to focus on
me. Please,
don't listen to them.
DJ Silva, oh baby. Ukimi kusa nyanga nyanga wenzako, siwezi. Nikipofuna papasa juu yako. Naisi ya kuna amani, sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani Kwichi kwichi chumbani Azikishi kichwani Asa pali ukiwa mbali na mi Chuche ya kuni kwa kishindo Jiko lako ni mimi Unipe juto juto Bezi kwenye bariti Nangangana nawe Nitabaki nawe Sito kwa champeke Shika nshikilio Sini ache mimi chunga Sini teke Hani miko kuna Tafune unavyo utaka Kiuno, sindi machakacha
please show me.
Oh yeah,
ah, when you're lonely.
Wanipatia faraja, haya so mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi, sio simple. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya. Oh, oh girl you on fire.
Yeah, kila nakufanya naona wanakosea. Akiwa jambazi gereza na taishia, akiwa mwize naona tauliwa, akifikiria kujiua, nafsi na msuta basa na lia. Mimi mapuga, Mungu kupeni ni mapuga.
Special someone with a day to make you smile, with a dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We will always hold your hands. We will be with you and through the end. You know you need that special feeling, feeling where they give different feeling. One we go there for you, the one no go bo bo you. We go love you every night and day. No go ever use to play. Not the kind one where you need, not the kind love where you need.
Everybody needs somebody, somebody oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody oh, somebody.
When I look in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody, everybody needs somebody just to be happy. The one and only in this world, there's you, my angel. Now I need back temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho, kisura katamu kama pipi.
Jina mapya, kila moja menipa, wananita kipusa, oh paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona menipa, wananita kipusa, oh paswa kichwa.
Ora, don't do like that, I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell, what the hell. Don't do like that, I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell, what the hell, yeah.
Najua kupenda, nagama vumba, na kama unataka, they call me kiba rockstar. Na malinga mapya, kila moja nampa, wananita misifa, oh paswa kichwa. Nina mandinga mapya, kila moja nampa, wananita misifa, oh paswa kichwa.
Oh, I don't do like that, I'm too smart, hey. Seduce me like what the hell, what the hell. Don't do like that, I'm too smart, hey. Seduce me like what the hell, hey.
kuonyesha wivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenza. Lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza. Mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sijafunza. Una dhambi lawama ulionipa mimi leo na nyuma. Fikira zako ziko vibaya za kudhani ya kwamba ule demu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona.
Ukatana na kusaliti kutoka kwako na kuwa mimi na ye.
Mimi na ye.
Utokana na wako wivu katiliki kumata haji uwe.
Unini wa unatima bigiji wakaranga za kuonyesha. Najua mwanamke akipenda wa napenda kweli.
Kaza na van dunia,
kaza na van dunia,
kaza na van dunia,
kaza na van dunia. Kuna waliobadilisha dini na yote sababu ya kupenda. Hakuna walokimbia hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda. Ninalikupenda sana, ninajiona mambo mengi umefanya. Testi wangu nilimpenda, umefanya paka sasa kajibua. Fikira zako ziko vibaya, kukudhani ya mambo letemu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa kima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Kwa yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona.
Ukatana na kusaliti kutoka kwako na kuwa mimi na ye.
Mimi na ye.
Kutokana na wako wivu ukatiliki kumata haji uwe.
Unini wa unatima bigiji wakaranga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda napenda kweli.
Kama bahati sana kawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, mawajitete, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na winaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto kiaina, nikuvishe pete faina. Baby we wa moto, wa moto.
Bebe nataka, weni ngule wa mapezi sina shaka. Kaka, cheme yusha pata, wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, pao, hatari, achana nao. Na meri pata, mekwisha, haina utaka kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina, nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
Breeze Entertainment DJ.
You're so hot.
Watu wanakupenda,
penda,
kila shawahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington shavuni hizo dimples hazijaniacha salama mama ulivyo simple haujapaka ta mascara
nasema kivesi ana ta pimple ndefu yake shingo juno kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
cause you're beautiful mama bila unajua ane tuona ane uwe na tufaa ane uwe na tupenda ane cause you're beautiful mama unaomba tujua ane badai tuona ane uwe na tufaa ane uwe na tupenda ane
I guess I'm in love
I'm in love in love with you
I guess I'm in love now
I'm in love.
cause I'm in the danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. I could better sign, now you know that I'll die for you. Oh sweetheart, life with you is so sweeter. I could better sign, now you know that better sound now you're not that man. Now how can I keep you from me to me? Oh my love, and I'm not the man as he's with you. Oh my love, not to put my help, put my mia in this world. Ile we pekeli we kuchakuya, I swear to God. Now me barikiwa mtu, na utulivu. Ume barikiwa mtu, na utulivu.
Body matata mbaya, yeah. Bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta, yeah. Tulikutana kule Cape Town, paka Accra Town, Downtown, yeah. Etu na sifa za kudanga na mengu anasema sijaona. Wivu umewaingia, Mungu kanionye shashara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Hawajui ninachofanya mimi
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Nikitemo na shiba
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Kilimanjaro napanda mimi
mdogo,
bado bwana mdogo,
mdogo.
Make these people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Eta, man, make a just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them a link, but me not send them. Anybody hating girl, I'm friend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, yeah, just run to me now. I'm in love, you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo.
Hawajui ninachofanya mi
bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo.
Nikitemo na shiba
bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo.
Kilimanjaro napanda mi
bwa mdogo,
bado bwana mdogo.
Wakiniona
Club.
Ulivyojenda vikao mamae, yani wewe ndio mama. Nitambeni wako shangae, I'm proud of you my woman. Nishogopie, kwani ndiye wa moyo kwa mbio.
Man, wah, 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganye usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brand.
DJ Silva.
Yeah. Yeah, baby.
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Yona kupa kitengo, kwa kufika malengo. Umesiba mapengo, kwa upendo upendo. Ebwana wana singo, anseni vikao vya sendo. Yeah. Mana Makujuza, mama, nashukuru umekuza. Chanda, mapete nakutunza. Manamba, moja ote waburuza. Na umesha nisima. Oh, 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 oh.
Safari, nika kupata kimwari. Tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki. Mie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti. Wamea mtutishi. Maneno yenu chafu. Yeye sabuni mie jiki. Mtasubiri mazishi. Sisi bado tunaishi. Utamu wa wali nazi. Ule na parachichi. Ai mwali wangu.
Wende wetu mwenyeo. Cheza utakavyo, shuti ka Ronaldo. Wenye kulewa wapo kwa do. Muziki upo kwa ro. Najionaga komando. Ukonga saipo juu. Mimi nacheza
kipindo. Hanga mainuka. Sivunje mgongo. Ndomdo. Ndomolo. Ndomolo asono. Mwanime unacheza ya. Cheza ndomboro, tena kainama. Itatoka tumoro. Domo zito mila babaja. Mimi na babaja. Domo zito mila babaja. Wezenu mila babaja. We unacheza aje.
Ina mainuka. Sivunje mgongo. Ndomdo. Ndomo. Ndomo asono. Mwanime unacheza aje.
Baby, oh my God. Baby, nipe mo. Shao njesho nipe mo. Wani usharo. Meshinda mewine. Ukinipa uchoki na juliza. Wetu wa mama shine. We unacheza je.
Ina mainuka.
Sivunje mgongo. Ndondo. Ndomo. Ndomo asono. Mwanime unacheza je.
Kicheza na mwingine utanitoa roho.
Ukutema zitaki taki.
Wanukesha. Zitaki taki.
Wanukesha.
Kupenda kindaki.
Wanukesha.
Oh kindaki.
dorido. Oh, you my dorido. Yes, I
know my nuka. Si vujo mbongo. Mbongo.
Mama unasenti, basi utapagawa. Wenzako wanaonga we unalala nja. Watu wanacheka na hakuna raha. Shida zako weka kando hakuna ujamaa.
Na tukiwa na vibe, hatunaga aibu. Wale kuja na abaya wamevua ijabu. Naona majabu, kukosa tungi klabu. Madenti wana denti paka na vibabu. Ona simba bila yanga, mchawi bila mganga, mchepuko bila danga, mjanja bila mshamba. Ona simba bila yanga, mchawi bila mganga, mchepuko bila danga, mjanja bila mshamba.
Palapa, anaringa uyo. Tafuta mwingine faster. Wengi wako single, 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 single. Ya shusha iweke, baula uweche. Choma upepe, au tungi ureke.
Na tukiwa na vibe, hatunaga aibu. Wale kuja na abaya, wamefua ijabu. Naona majabu, kukosa tungi kabu. Madenti wana denti paka na vibabu.
Nafsi na lalama, sina mwambie. Kila kimtazama kwa kina, kiukweli mwambie silali. Tena nani patabu kwa kemi sina hali. Mina penda yeye tu.
Mami,
Kariako. Mina mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga.
Nini unataka? Mina miujiza, nini unataka?
Ama ni macho ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayondo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Siamini yo, siamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Aya check it out. Mziki hapo hakuna. Mitakupenda sana mpaka wivu utakimbia. Na mitalia na wewe, mimi kwako nyanga nyanga nyanga.
Nini unataka? Mine mijiza, nini unataka?
Amani machi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayondo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka? Mine mijiza, nini unataka?
Kugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Siamini ya usiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Aya chekecha, 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 chekecha.
DJ Silver.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Mtoto pekia kunyumbani, kipi kime kukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam, ulikuja bure. Tena kimwana, kimwana, ujui kuchuna. Na zile lawama za wale walo kuzoeza. Ulikuja jana na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana wa leo tofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma kichwa kinauma. Tena bure yule wa jana wa jana leo wa jana. Dakika mbili mbele nyuma kichwa kinauma. Oh yeah, yeah. Ona unawatesa sana. Bado mtoto kwa mama ujayajua mengi. Wende tezi na omo mareje ungamani. Amesema sana mama, dunia tamba ya bovu. Unasali na shubiri, ujana giza na nuru. We mwana, we mwana, mwana jeuri sana. Ulichokipata huko pata, umekosa ulivyo acha. Kwa baba yako mwana, na mama yako mwana. Kwa vichecho ulivyo vitaka, uvingi ulivyo acha.
DJs.
Passiamo su guitar.
Yeah.
the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah, Freeze Entertainment DJs, Trapmaster.
Ele é mãe que lembra, ele é enfermo que lembra. É trop de sangue, 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 mama. É trop de sangue, 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 pourquoi? Ele é mãe que lembra. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sangue, 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 maman. Mais trop de sangue, 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 pourquoi? On me dit que t'as déjà doté la petite club. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout Kinshasa. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que bébé. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que bébé. On te dit il faut m'emballer que tu jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que me baigne. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter. Mon cœur s'emballe, t'as dit pas rien. Mon cœur s'emballe, t'as dit pas rien. Mon cœur s'emballe, tout ça pour d'ailleurs. Mon cœur s'emballe, elle est un mec qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi? Elle est un mec qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi?
Si elles ont moi, tout le monde est connaissant. Et donner pas longtemps à ceux qui dérangent. Aux endroits sans on se fabrique tous les temps. On l'exorait, c'est nous détruire nos Fatima. N'y vais pas ta vie au coin, copain Guinée, si Diana. Non, qui n'y ont des âmes, j'ai la si trop bon. On a mon songo bongo, on goûte comme Madonna. Oh baby, on a, oh baby, on a. Non, si Kélise, on a dit ta tisa. Oh, qui n'y a qu'à balé, mais t'as mis Lisa. Non, si tu lisa, non, si tu tisa. Mais oui, 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 j'aime mon Lisa.
Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Trop de sang et sang et sang et maman. Trop de sang et sang et sang et pourquoi? Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Trop de sang et sang et sang et maman. Trop de sang et sang et sang et pourquoi?
We are the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah, Freeze Entertainment DJs, Trapmaster.
Hold the play button, cause this is a true definition of dopeness.